And brother, na bra ba was asase so be kwa wie no sino. Ya jen kwa Jesus Christo. At the amrebi ma onu odi na chin no she on say monko na monko chere wi ase nyina de. Nempo waka chon say monko wi ase manenu nyina mu. Na monko ka masampa no enchre nipa bia anso. Christo a chidi fo nyina wa wi ase mu nyina anso no sam rain so da hamao. Say be ne e be ka sampa ya chen nipa nyina anso. Yes, because the chief one being so cast away, yeah, and come as a demo. So now, at the Neil L. Anderson, and so cast a chair on the panel, you know. A chair motif one, so yes, you can't one more, or as I see you, or tears I see you so a person yet, said you may. And he has a message, you may say, you name, sir, Yanko Pond on the menu now. And Pond and said, and we are seeing, you know, what the. And dear, any to me, baby, so as I bass, I see so say, you wish you and the menu now. Yes, Christo, a chance, sir. You're not Nipenina, Sansi, in your man, in your memo, so. Then, so no, yes, sir, you may need this summer, so say me, yeah, the Becca, Nassan Pass, and the bass, I see soon, actually, Nipenina, what we are saying, man, and union, so. Where you may be a demo parma, a chair hunting for a while, sorry, you monsoon. Yes, so yeah, dear, a dear, a mind, dear. Now, a dear band, the baby one, dear, a chance that overcome Yanko Pong and some crono, I tell you many now soon. A man, so your name on the Quambi Brace, what, and I'm so boy, it me can't have some so on my chums, not one you moon, so your TV, any internet, any Facebook, and so on. Your and some public bra, if was sorry, moon, so you bitch me, actually, we are simu, we are singing names. Yes, sir, we are seman and union name. Then, so you are as a patrefa and as a missionary informs to be brilliant, so what I see. So, Mr. Musa and Sir, San Yemu, na kind of honors, no, ye the year, Juma Pan and so on. The Jenny say, you may be brilliant, so be cancer, Debbie. Sense your tea and Kuma Musi, a bay, Nyanko Pan, Simon, so I. And he has the answer, we are seeing you now, so now I can't, Yanko points some outside the ambassador, as he should be a mono. There are many good ideas. You're quite public, Brace, who are you bet me a fast or not, and I'm so I can't, as I'm pay, actually, we are seeing your man on union and as a ceremony. Nelson, and I'm saying, you actually, what we are seeing on union, I'm on sino. And then, so, my person didn't come on. And you may be a bit me a year, but more am I a cat as I'm paying war, baby, a tea beer, or a crow beer, and as a sorry beer, so I can't one more or name you screw as I'm for your Christian one answer, one more only as in beer for your Christian home. So my person, my name didn't come off, and in year, and I said, quite be bring so a bit more, warm someone to me a cat, yes, Christo, as I'm part actually one more or GDO is Christo more. And I said, one more, one of you dear with Jesus Christ. And I said, Nippe and Ojin said, only an abrobo ya bravo pa. And I said, any one more, or one which you move. Ewa bravo, and sober money answer, also, bear dear Pebbia ma. I sent Pab and a bit me, I catch them all, Babuamo, and want to move to me, I can't send pay you war bravo. And he answered, I serve me, you answer. Bet me a juma. Now, sir, Ben, you answer, bet me, I said, you mind. And I'm saying, a juma be brave, or my answer. And he has a big cancer as a patch, any power was a we are singing him. You name him, sir, as a ceremony, so a boy mission in four and so a boy, my yajinipa, a basso, you want to be so, or President Thomas Esmond, so I catch and say, and then in brea, and he has a. As a patriarch and Cafon, so any astronomers will become boom. Never didn't pay him, I don't know about Yes Christo as Remo. Now, Yanko Ponso, as she acquired Babway and so I'm my engagements also Babwayan. Now, sir, yeah, the GDS will be yes, you may insure.
Sharing the gospel,
see, you can't Yes Christo as sorry as some power, I'll send you a bass, I see you soon as what. We see a juma that was a bit me. I am at a content air cooking so a kay and say, as some path a juma and so and to say a kafua back home or piano soon. So I be bought the piano soon. A idea is a demo at Sunday air to new moon, you know, and not a ma and you're there. And I say, I did because so idea by ye ɛwɔ yɛ brabɔ mu nyinaa no nanso yɛpɛ sɛ yɛbɛde yɛ ho ato hɔ ɛwɔ yesu kristo mu a yɛ nneɛma mmiɛnsa bi a asɔrema nyinaa nso yɛbɛtumi ayɛ na ɛbɛboa wɔn ma wɔtumi aka nyankopɔn asɛm ɛmfa neɛ ɔte mpo no ho no nso no ɛhia sɛ yɛn nyinaa nso bɛyɛ saa nneɛma mmiɛnsa yi nyinaa mu deɛ ɛdi ka no nso no yɛn nyinaa nso yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛma yɛnte yɛakoma mu ho sɛ yɛbɛyɛ adwuma n'adwuma yi adwuma a ɛbere ɛdɛ nkwa ba ɛma ne ma nyinaa no nso no deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ yɛn nyinaa nso yɛbɛtumi adi nyankopɔn mmara nsɛm so ɔno mu a wɔdi nyankopɔn mmara nsɛm so wɔ gyidie mu nso no wɔ ɔno ne wɔdi adanse yɛdi mu pa wɔ nokorɛ mu ɔno nso no a ɔdi mmara nsɛm wɔ gyidie mu nso no honhom kronkron no ka wɔn ho na ɛboa wɔn sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛboa kristo wɔ n'adwuma a wɔyɛ wɔ asase yi so no yɛtɔ so mmiɛnsa no nso no yɛn nyinaa nso bɛtumi abɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛkyerɛ ade a yɛn ara nso bɛtumi ayɛ wɔ yɛ abrabɔ mu na ɛbɛboa wɛn ɛma yɛka nyankopɔn asɛm no so no wei nso yɛ ɛnyɛ te sɛ deɛ missionary nso no yɛ no so no anaasɛ wei nso yɛ foforɔ kyɛn sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ma nnipa foforɔ nnipa bi no so no ɛhia sɛ bɛbɔ mpaeɛ a sɛ nyankopɔn bɛboa yɛn ayɛ ho na sɛ yɛbɔ mpaeɛ nso a ɛhia sɛ yɛbɛhunu sɛ sɛ yɛbɔ saa mpaeɛ nso a nyankopɔn bɛyi yɛ no na wɔbɛyi yɛ no sɛ yɛn nso yɛhyɛ bɔ sɛ yɛbɛyɛ deɛ nyankopɔn kyerɛ yɛ sɛ yɛbɛyɛ ɔpɛ sɛ yɛnyɛ no so no yɛhia sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛnya ahoɔden sɛ yɛbɛyɛ deɛ nyankopɔn pɛ sɛ yɛnyɛ no nanso mpo no nso nyankopɔn yi yɛ mpaeɛ no wo nso a ɛhia sɛ bɛhyɛ bɔ sɛ yɛbɛyɛ deɛ wɔbɛkyerɛ yɛ no yɛn nyinaa nso yɛhia nyankopɔn mmaraeɛ anaasɛ n'aban so nanso wɔde nsɛmpa bi nso bɛba wɔ ho ɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛdwene sɛ yɛnim sɛ yɛnim mmerɛ a nnipa bi nso bɛba asɔre mu nso no nyankopɔn no ɔno ara na ɔnim neɛ ɔwɔ n'akoma mu sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn nso mmɔɛ nso a ɔno nso ɔbɛboa yɛn ɛsiane sɛ ɔno ara na ɔnim neɛ ɛwɔ nnipa akoma mu ɔnim sɛ nnipa wɔahyiahyie ne ho sɛ ɔbɛtwe nyankopɔn asɛm adi anaasɛ wɔnyɛ asɛm adi wɔ me nso no mehyɛ yɛn nyinaa mommɔ sɛ mɛmɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛyɛ nyankopɔn bɛboa yɛn sɛ yɛbɛhyia wɔ no mu a nyankopɔn asiesie ɔn sɛ ɔmɛgye yesu kristo asɛmpa no ntom wɔ brabɔ mu nso no ɛde rɛ sɛ m balla nso aka saa nsɛm a yɛdi mu mpaeɛ nso akyerɛ yɛn fa wo gyidie to awurade mu ɔno nso no wɔnim wɔnim yɛ paa nso sɛ yɛanyɛ saa adwuma yi nso a yɛn nso yɛnyɛ nnipa bebree ɛndi wɔnim maa nso nso wokyɛne sɛ moema mpaeɛ ɛwɔ yɛ abusua mu sɛ bɛnyankopɔn bɛboa yɛn ame ayɛ asɛmpa adwuma no nso no sɛ yɛn nso yɛnyuma nyankopɔn nim sɛ yɛwɔ gyidie wɔ ne mu a ɔno nso no bɛboa yɛn ama yɛyɛ deɛ ɛyɛ na sɛ yɛyɛ saa adwuma yi wɔ ma nyankopɔn ho nso a ɛnam ɛbɛboa yɛn sɛ ɛnam ɔdɔ ho so ne yɛbɛde nnipa nso bɛdi n'anim ɛde ɛba asɔre mu nso no menim sɛ wɔyɛ yɛ nokorɛ me nso mehyɛ mobɔ sɛ sɛde yɛnya gyidie wɔ nyankopɔn mu a nyankopɔn nso wobɛboa yɛn ɛbɛboa na woakyerɛ yɛn ɛma wahunu sɛ ɛbɛma yɛnya gyidie paa yɛbɛnya sɛ bɛyɛ saa adwuma yi mu nso no nso bɛwahu sɛ nkumdie a ɛbɛnya wɔ adwuma nso no nyinaa ne sɛ yɛn sɛ bɛto nsa frɛ nnipa yɛnam ɔdɔ so wobɛto nsa frɛ nnipa sɛ ɔmɛka asase mɛba asɔre mu sɛ ɔba anaasɛ wɔ ma nso a afei no sɛ yɛ ne mibiri nso ɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛdi ka no sɛ ɛhia sɛ ɛbɛka no sɛ sɛ nnipa ɔsua adeɛ sɛ ɔno nso ɔpɛ sɛ ɔsua adeɛ ankyɛ sɛ yɛn nso ɛpɛ sɛ yɛbɛkyerɛ ɔno idea a yɛn nso ɛsɔre ani no nso no anaasɛ ɛfa yesu kristo nkyerɛkyerɛ ho nso no ɛno wei nko ara nyɛ adeɛ a na nnipa bebree nso a ɔnkɔ asɔre nso ɔpɛ sɛ ɔsua nnipa bebree nso ɔpɛ sɛ ɔhu nea sɛnea yɛabrabɔ asesa sɛ yɛdi nyankopɔn mmara nsɛm so a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na sɛ ɔhu aneɛpa wɔ yɛabrabɔ mu a hom kronkron no so ka wɔ akoma ho ɛnso ɛboa wɔn ma wɔbɛtie asɛm nso so ebi nso anso so okwa ho kire mu nso a anase o obuksa nkom an sembi fa ona babo hu nso a anso ne bo a twa ma nyakob Jesus Christ ho ewenti no ehia se anso bebo mpa anso nyakob be mo ya ti ehu emra ye se be kana sem a kire enipa bi nso no na ehia se be hu nso obi abrabo mu nso e different bia o we nso ya sempa ehia se ebetime di nkom afa ho e wa asori nko nyina mu nso no ene ye yebusu nyemu nso no de tosu nyene ne se ehia se ebeka nse se ye tru nsa fra nipa se o mesua nipa asame bre mfa Jesus Christ ho ene na sempa ho nso a we ya de a edi mu chen se de betu nsa fra nse o meka ya sori ho.
We want people to be converted.
Yep, say any penny answer about yes, Christo, no better than some. No, we ain't any assembly book moment, so I can't a chance. Near or team, what I come on my fire, so on and so on. So, a DHD, I'm right, but here, Yakupo and some ID in our common monosono. Have a love for the Savior. Nipper brings war, don't my yes, Christo. Honest know what the Christo did anymore on a bubble. They toss me and son and say, per se, your turn suffering, the parents or make ye as empowered, dear bass, I see you so. And he has a bit about turn suffering and I'm or dosso.
When
to bear ye, say, a bwawon, Emma, onwa, bear a dear, a how one. And as I say, a juma were a kua, a timu, and I say, ekuwa yeti monu nsino na se ye bo modia se be dia be bo anipa na se ma bra ba ye be mere ye toso na ne se se ye be se ka se mpan nso a ehia se be ka che ye nyankofo nko wa o wo Olympics a twa mu wo Brazil monu nsino ye won se taxi driver bi nsino na o de momo nguma bebre nso eto ne taxi mu wo kasa miens sumu. And so what is that? Momongo Monsono and my Nipa Bia, now about JB Efrin Honum.
Streets of Rio de Janeiro.
Okay, I say, well, Janeiro, he's in a Bia Miss Mia, you remember soon. I'm at a Clayton M. Christensen. I also, why, oh, yeah, so the man, why, yeah, as I'm puff, I can't send me brains no one in Fred Junior Tremonus. So I catch and say, between the depth of the boy may hunu emra any pebin so ye can yakupa samsono a chan so a bedji assembly di and as a 1 year di.
Five.
It also numin say
Ward Bishop Ricks.
I sorry yasore and penny phones in yasa or be ye the shimu crun crun or sacrament mu answer a beboy ma
ward members will be
ya to insafra any person ma sa in shimu minsono. As so many years, so a bit me out on Safra, one uncle for the Nippa Winimon, so Omra, Sai, and Shimon, so. Now say, yes, I see, and so I. A bear sorry man, so I dare several turn Safra and Nippa Omra. They're tossing the end and say, you're a quamble brace, so I'm so it's me, I can't ask him as some points. I never couldn't say, I said, I sorry, ma'am, so a tremor, crater, I catch her as the mature and say. A young phobia now, then a call JSS and so a trainer cracked. I catch a friend or telephone to Busan and said, oh, what you saying? Nancy, I'm really cacrabin so or cast and panacher. Now, can I say, and I'm some meeting near all kinds of snow. My brother, so I be a brabble pound. So, you know, in a nipper be brain, so yes, you could send parents to beat master sign a brabble more. Your twins are for all 1 hour. It also means a stone and say, I'm ranting and my wife was removed. So, I want to me a computer assembly, Facebook or seven. So, also, or quite some cumbria or Namso, a bit to me, I can't you pass my training powers. I see soon. I'm not used to send ya what kind book moment true book moments and say, I'm not used to Christo bar, best rounds. Christo so chair the manasm. Now, so, or man, a tech, so also bit me a car, Yanko Ponson. And then, so you don't pass in Yanko Ponson, boy, my man, on so we are.
Go to it.
Oh, TV, yeah, I can Yanko Ponson.
Sharing the gospel is not a burden, but a joy.
See, I can Yanko Ponson, I this one, and so I need you some more.
Is not a program, but
near a friend, I saw him, I sent Pedro Manson
to help those around us.
And so a hia se de hia se odo aiti yakoma mun se beto nsa afre nipa wa nipa nyina wa manano nyina se o meka Christ asem no so no senior at the balance of action so adie dimu pa ansi a ebetimi a mo me atwe e ho aba Jesus Christ ho no so and it's to share it with us die dimu nsa yen so ye beti paye wa yakoma mun se beka yakopon asem atwe nipa nyina so me die dan se fa Jesus Christ ho ono ne kan ya ne yeah, Emra, oh, yes, in your name. Now, some part of the abbas, I seem to be on so, yes, it's a canier, a man, the man, a damn one. Now, for a born, so, and a boy, me, and ya, to me, a kunu, a woo, so, the man, a shading, why a brabble. Now, for a born, so, and a boy, my, so, and ya, a bonifacce. Now, yet, your tenure couple wants some, that, Monsieur Benya, damn one. We're not near, I sent part, I chatted a demo power with Jesus Christ, a demo, with Jesus Christ, a demo, amen.